Abeka vela yimi yamazo zipandlela Kuma nje kuyashisa kuyafutha Abeka udizi uyafela Abeka vela yimi Angifuni imali yami Oh man, angifuni imali yami Angifuni imali yami Ngibe ngihamba ngemoto Angifuni imali yami Oh man, angifuni imali yami Angifuni imali yami Ngibe ngihamba ngemoto
I'm here for the money.